This is Unit 4 of Pimsleur's Swahili 1. Listen to this conversation.
Samahani bwana, wewe ni Mkenya?
Ndiyo bibi, mimi ni Mkenya. Na wewe?
Mimi ni Mwamerika.
Lakini wafahamu Kiswahili?
Ah, kidogo. Sifahamu vizuri sana.
Kwa kweli, wafahamu Kiswahili vizuri sana.
Asante bwana.
Listen again.
Samahani bwana, wewe ni Mkenya?
Ndiyo bibi, mimi ni Mkenya. Na wewe?
Mimi ni Mwamerika.
Lakini wafahamu Kiswahili?
Ah, kidogo. Sifahamu vizuri sana.
Kwa kweli, wafahamu Kiswahili vizuri sana.
Asante bwana.
Do you remember how to greet someone in Swahili?
Hujambo. Hujambo.
Say, hello, sir.
Hujambo bwana.
And how do you say goodbye?
Kwaheri.
Say goodbye, ma'am.
Kwaheri mama. Kwaheri mama.
Say again, hello.
Hujambo. Hujambo bwana.
And how do you ask someone how he is?
Habari gani? Habari gani bwana?
Answer: Very good, thanks.
Nzuri sana, asante. Nzuri sana, asante.
Do you remember how to say I'm well, thank you? Literally, nothing's the matter, thank you.
Sijambo, asante. Sijambo. Sijambo, asante.
Ask again, how are you?
Habari gani?
Again, answer, very good.
Nzuri sana. Nzuri.
Say, I don't understand Swahili.
Sifahamu Kiswahili.
Now, referring to understand, how would you say not very well?
Si vizuri sana. Vizuri. Si vizuri sana.
Say emphatically, of course, meaning of course you do.
Kwa kweli. Kwa kweli.
Try to say, you understand very well.
Wafahamu vizuri sana. Vizuri. Vizuri sana. Vizuri sana. Wafahamu vizuri sana.
Say together, very good, very well.
Nzuri sana. Vizuri sana. Nzuri. Vizuri.
How does she ask? Are you American?
Wewe ni Mwamerika? Mwamerika. Wewe ni Mwamerika bwana?
Answer: Yes, miss.
Ndiyo bibi.
Ask the young woman if she is American.
Wewe ni Mwamerika bibi? Wewe ni Mwamerika?
Now say, you're not American.
Wewe si Mwamerika. Si.
Say, I am.
Mimi ni.
Tell the person that you're American.
Mimi ni Muamerika.
Mimi ni Muamerika.
She asks again if you are American.
Wewe ni Muamerika?
Tell her, yes, I am American.
Ndiyo, mimi ni Muamerika.
Now say, I am not American, or I am not a person from America.
Mimi si Muamerika. Muamerika.
How does she say, you are not Kenyan?
Wewe si Mkenya. Mkenya.
Did your pronunciation sound like the speaker's? Say again, a person from Kenya.
Mkenya.
Ask the young woman if she is Kenyan.
Wewe ni Mkenya? Wewe ni Mkenya, Bibi?
Ask her if she understands English.
Wafahamu Kiingereza?
Answer, no, sir.
Hapana, bwana.
How does she tell you she doesn't understand English?
Sifahamu Kiingereza.
How do you say, you understand?
Wafahamu.
Here's how to say, you speak. Listen and repeat.
Unasema. Sema. Ma. Sema. Una. Unasema.
Say, you speak.
Unasema. Una.
In that expression, the
una
at the beginning is what means you. And now say again, you understand.
Wafahamu.
Say together, you understand, you speak.
Wafahamu, unasema. Wa, una.
Try to say, you speak very well.
Unasema vizuri sana. Unasema vizuri sana.
Try to say, I speak.
Nasema. Na. Nasema.
Say, I speak a little.
Nasema kidogo. Nasema.
But.
Lakini. Lakini.
I don't understand.
Sifahamu. Sifahamu.
Now you want to say, but I don't speak. Listen and repeat.
Lakini sisemi. Sisemi. Mi. Semi. Si. Sisemi. Sisemi.
Say, I don't speak.
Sisemi.
Listen and repeat to compare I speak and I don't speak.
Nasema. Sisemi. Sema, semi. Nasema, sisemi.
Say, but I don't speak.
Lakini sisemi. Sisemi.
And now say, I don't understand.
Sifahamu. Sifahamu.
How would you say, I don't speak very well?
Sisemi vizuri sana. Sisemi vizuri sana.
Ask, do you understand English?
Wafahamu Kiingereza?
And now ask, do you speak English?
Unasema Kiingereza? Unasema?
Answer emphatically, of course.
Kwa kweli. Kwa kweli.
I understand a little.
Nafahamu kidogo. Nafahamu kidogo.
Try to say, and I speak a little.
Na nasema kidogo. Na nasema. Na nasema kidogo.
How does she say, not very well?
Si vizuri sana. Si vizuri sana.
I understand English a little.
Nafahamu Kiingereza kidogo.
Now she asks, do you speak Swahili?
Unasema Kiswahili? Unasema Kiswahili? Unasema Kiswahili bwana?
Say, I don't speak.
Sisemi. Sisemi.
I don't speak very well.
Sisemi vizuri sana.
I understand Swahili.
Nafahamu Kiswahili.
Now say, but I'm not Kenyan.
Lakini mimi si Mkenya. Lakini. Lakini mimi si Mkenya. Lakini mimi si Mkenya.
Ask, and you?
Na wewe?
Say, of course.
Kwa kweli. Kwa kweli.
Let's learn to ask for directions. We'll start by asking the way to
Uhuru
Street. Just listen, don't repeat.
Iko wapi njia Uhuru tafadhali?
Uhuru Street is one of the main streets in Nairobi. Listen and repeat the street's name.
Uhuru. Ru. Huru. Uhuru. Uhuru.
Say, Uhuru.
Uhuru.
And now, the street. Listen and repeat.
Njia. Ia. Njia. Njia. Njia.
Did you hear the slight N sound at the beginning of this word?
Njia.
Say street.
Njia.
Again say the street.
Njia.
And now repeat after the speaker, Uhuru Street.
Njia Uhuru. Njia Uhuru.
Say Uhuru Street.
Njia Uhuru.
Here's how to ask where something is. First, the word where. Listen and repeat.
Wapi. Wapi. Wapi.
Say where.
Wapi. Wapi.
To ask where is or where is it in Swahili, you literally ask located where. So here's how to say located. Listen and repeat.
Iko. Iko. Iko wapi?
Now try to ask where is.
Iko wapi?
And now try to ask where is the street?
Iko wapi njia? Iko wapi njia?
Ask, where is Uhuru Street?
Iko wapi njia Uhuru?
To be polite when asking for something, you'll want to add the word please. Listen and repeat.
Tafadhali. Li. Ta. Tali. Fa. Fadali. Ta. Tafadhali. Tafadhali.
Did your pronunciation sound like the speaker's? Say, please.
Tafadhali.
Try to ask politely, where is Uhuru Street, please?
Iko wapi njia Uhuru, tafadhali? Iko wapi njia Uhuru, tafadhali?
Here is the word for boulevard in Swahili. Listen and repeat.
Barabara. Bara. Barabara. Barabara.
Say, boulevard.
Barabara.
Here's the name of a boulevard in Nairobi. Listen and repeat.
Kilindini. Dini. Dini. Kilin. Lin. Kilin. Kilindini. Kilindini.
Say Kilindini.
Kilindini.
And now try to say Kilindini Boulevard.
Barabara Kilindini. Barabara Kilindini.
Now ask politely where this boulevard is.
Iko wapi barabara Kilindini tafadhali? Barabara Kilindini. Iko wapi barabara Kilindini tafadhali?
Well, the answer is, it's here. Practice the word here.
Hapa. Pa. Hapa. Hapa.
Say again, here.
Hapa. Hapa.
And what word means located or it is located?
Iko. Iko.
Try to say it's here.
Iko hapa. Iko hapa.
Ask where Kilindini Boulevard is. Remember to add please.
Iko wapi barabara Kilindini tafadhali? Iko wapi barabara Kilindini tafadhali?
Now ask where Uhuru Street is.
Iko wapi njia Uhuru tafadhali?
And now try to ask, is it here?
Iko hapa? Iko hapa?
Reply, yes, it's here, sir.
Ndio, iko hapa, bwana. Iko hapa, bwana.
And again ask, is it here?
Iko hapa? Iko hapa?
You want to say, no, it's not here. Listen and repeat, not located.
Haiko. Iko. Ha. Haiko. Haiko. Haiko.
The ha is what makes that negative. Say again, not located.
Haiko. Haiko hapa.
Now try to say, no, it's not here.
Hapana, haiko hapa. Haiko hapa.
And how would you say, I don't understand?
Sifahamu. Sifahamu.
Here's how to say, it's over there. Listen and repeat, over there.
Huko. Hu. Huko. Huko.
Say, over there.
Huko. Iko huko.
Say, it's over there.
Iko huko.
It's here.
Iko hapa.
How does she say, it's not here?
Haiko hapa. Haiko hapa, bwana.
Say, it's not over there.
Haiko huko.
Ask again, is it here?
Iko hapa? Iko hapa?
Say, yes, it's here, sir.
Ndio, iko hapa, bwana.
Say, Kilindini Boulevard is here.
Barabara Kilindini iko hapa.
What's the Swahili word, please?
Tafadhali. Tafadhali.
Ask politely where Uhuru Street is.
Iko wapi njia Uhuru tafadhali? Iko wapi njia Uhuru tafadhali?
Is it here?
Iko hapa?
No, sir.
Hapana, bwana.
Answer, it's not here, sir.
Haiko hapa bwana. Haiko hapa bwana.
Say, it's over there.
Iko huko. Iko huko.
Now let's try a Swahili conversation. The young woman will say things to which you are to respond. When the answer isn't clear from the context, I'll help. Let's begin.
Hujambo bwana.
Sijambo bibi.
Habari gani?
Nzuri sana, asante. Nzuri sana, asante. Na wewe?
Nzuri sana. Wewe ni Mwamerika?
Ndiyo, mimi ni Mwamerika. Ndiyo, bibi.
Mimi ni Mkenya. Wafahamu Kiswahili?
Kidogo. Ndiyo, bibi. Nafahamu kidogo. Kidogo. Si vizuri sana.
Now she'll ask you some directions. I'll tell you how to respond.
Iko wapi njia Uhuru tafadhali?
Tell her it's here.
Iko hapa.
Na barabara Kilindini.
Tell her it's over there.
Iko huko.
Tell her that Uhuru Street is not over there.
Njia Uhuru haiko huko. Njia Uhuru haiko huko.
Tell her Kilindini Boulevard is over there.
Barabara Kilindini iko huko.
Tell her, but Uhuru Street is here.
Lakini njia Uhuru iko hapa. Iko hapa.
How would you respond to her next question?
Unajua wapi kuna mkahawa mzuri?
Sifahamu bibi. Sifahamu bibi.
She says, never mind.
Usijali.
Say goodbye to her.
Kwaheri bibi. Kwaheri bibi.
Kwaheri bwana.
This is the end of Unit 4.